kama mapigo ya kitoto nachotaka baby useme soon. If it's true, if your love is all true. Nimekolea toka chini kwako mpaka juu. I love you mami, nitema ungesema love me too. Tumana mwezako naomba sana, mora kwepushe na wenye lana. Heri zishushwe zilizo mana, kufanya minewe kutogombana. Hey baby, end of my lane, just naomba kwa sekunde nijieleze. Samani yako kama the road yazes. Wepeke ndo wakwenda gapa waze. I love you mami, nomba mimi nielewe. Chochote nitafanya ili miniwe na wewe. I love you baby, nomba mimi nielewe. Chochote nitatenda ili miniwe na wewe.
Ingali kipatwa kidogo, sema zawadi nikununulie. Ishi mbali na vigogo, ulishushwa tu kwa jila mie. Omba baraka heri tushushiwe, usine kage kangombo. Kwenye mtamu kaje jie. Sibisho, sibisho, ila najua kupenda. Sibisho, sibisho, ila najua kupenda.
Kosa kukupenda, mredi nifungwe jela. Tena nipo tayari, pesi kumfata nguza. Cheki natokwa chozwe, mrembo wara hujali. Na niwa kulifuta, kwa kuwa sina mali. Napenda umbo lako, ni nature, ni black beauty. For sure, you are so so cute. Nende kwa sangoma, au ni mweleze babu. Ama ni bane nyeti, sutanyona sina dabu. Unangaa kama nyota, minapenda unavyo shine. Staki sumia penzi moyo, ni nitende mimi. Nataka jibu moja, wanipenda ama vaa. Wachungu wa penzi lako, nazuka kwa simi ya ganja. Amani tokwe pumzi, ujue na kupenda. Hata nkizi kwa chini nitasema na kupenda. I love you mami, nomba mimi nielewe. Chochote nitafanya ili miniwe na wewe. I love you baby, nomba mimi nielewe. Chochote nitatenda ili miniwe na wewe. I love you mami, nomba mimi nielewe. Chochote nitafanya ili miniwe na wewe.
Ingali kipato kidogo, sema zawadi nikununulie. Ishi mbali na vigogo, ulishushwa tu kwa jila mie. Tena punguza sonono, omba baraka heri tushushiwe. Usine kage kangongo, kwenye mtamu kaje jie. Sibisho, sibisho, ila najua kupenda. Sibisho, sibisho, ila najua kupenda.
Yo mami dryer, dryer tutu zaya ni unavyonipa. Na baki hoi kitandani, pale penye utamu ni sumu kweka shubiri. Najua unanipenda mimi na kupenda zaidi. My baby just open your eyes. Oh baby just open your eyes. Yeah, my baby just open your eyes. Tell me peace baby, I love you.
Mambo mengi wanasema sana, sema usiku na mchana ila niko nao. So tafadhali chunga sana mama, baki na tabia njema ili watoto tuzae. Sitaki moyo kurupu kurupu mama chanjala. Ado kiduchu kiduchu ndeta kuwa kama wao. Kalila wana wivu wao, choko choko ndo kazi yao. Walofundwa kwao, itofauti nafanya vyo.
Ten piece na young dreamer, small town baby.
Yo, Snow Records.